Balande balega mutwe koma makina bible Moto asali musalate akoliate Toko kima musalate nyoso to sala musala Musalande balega mutwe koma makina bible Moto asali musalate akoliate Toko kima musalate, nyoso to sala musala Nekize na katia ndako, awa na Kongo, kuna Nuganda Na kolembate, nyoso to sala musala Nekize na katia ndako Awa na Kongo Kuna Nuganda Na kolembate Nyoso to sala musala Musala nde balega mutu ekoma makina bible Moto asali musalate akoliate Toko kima musalate nyoso to sala musala Musala nde balega mutu ekoma makina bible Moto asali musalate akoliate Toko kima musalate nyoso to sala musala
Mokole ya sameti Asili saki ya ye Musala Bande kona ngato kutine Musala, musala Zambe moko abandaki Kosala, musala Na mokole ya lendi Kino mokole ya sameti Asili saki ya ye Musala, bande kona ngato kutinye Kosala, musala
Nekize na katia ndako Awa na Kongo, kuna Nuganda Na kolembate, nyoso to sala, musala Nekize na katia ndako Awa na Kongo, kuna Nuganda Na kolembate, nyoso to sala, musala